Jo Galatia 4. Tiend gima wacho ema, wuoyi nyalo bedo jacham gikeni duto mag wuon mare, to kapod en nyathi, to onge pogruok gi misumba. Nikech pod enie bwo joma rite gi joma chung'ne nyaka chop kinde mane wuon mare oketo. Kamano wan bende, kane pod wan nyithindo, ne oketwa wasumbni mag timbe machon mag piny. To kane ndalo mowinjore ochopo, Nyasaye nooro wuode owuon. Wuodeno, dhako ema nonyuolo, mi odak e bwo chik Musa, mondo owar joma nie bwo chik, eka wabed yawuot Nyasaye. To Nyasaye ne dwaro nyisou ni un yawuote, omiyo nooro roho mar wuode e chunywa. En roho maywak ni, Baba, Wuora, kuom mano, koro ok in misumba, to in wuowi. To kaka in wuod Nyasaye, en owuon obro miyo ichamo gikeni mokano ni yawuote. E kinde machon ne ok ung'eyo Nyasaye, omiyo ne un wasumbni mag gik moko ma ok nyiseche kata matin. To koro kaka ung'eyo Nyasaye, to moloyo onego awach ni, koro kaka Nyasaye ong'eyou, ere kaka udok e timbe machon mag piny, manyap kendo modhirgo, mondo uchak ubed wasumbgi kendo. Ka urito ndalo gi dwe gi higni kamano, to umiya luoro ni mitadipo kane atiyonu kayiem nono. Owetena, akwayou ni mondo ubed ka an, nikech an bende asebedo mana machal kodu, kendo pok utimona gimoro marach. To ung'eyo ni e limbena mokwongo, tuo mane atuogo ema ne omiya dong' mi alandonu injili. To kata obedo ni ne atuo kamano, to ne ok uchaya, kendo ne ok udaga, to ne urwaka mana ka gima urwako malaika, kata ka gima urwako Kristo Yesu. Tinde to ere moro mane ungo cha. Awacho adier ni ang'eyo ni kadine unyalo, to dine ugolo wengeu oko mi umia. To koro asedoko jasiku nikech awachonu adiera koso. Jomoko go to hoyou kamiyou duong', to chunygi ok ber kodu. Gidwaro mana ni mondo gipogu koda, mondo un bende umigi duong' kaka gimiyou. Pile en gima ber miyo ng'ato duong' kuom wach maber, to ok mana ni ka an kodu kende. Nyithinda, awinjo rem mana ka dhako ma muoch kayo, mondo anyuolu kendo, nyaka chop chwe Kristo eiu. Mano kaka gombo ni mondo abed kodu koro, mondo ang'e gima dawachnu, nimar adhier nono nikech un. Adwaro penjo joma dwaro bedo e bwo chik ka gisewinjo gima chik wacho. Donge owacho ni Ibrahim ne nigi yawuowi ariyo. Achiel ne wuod dhako ma misumba, to machielo ne wuod dhako man thuolo. Wuod dhako ma misumba no nonyuol kuom dwaro mar dhano, to wuod dhako man thuolo nonyuol mondo singruok mar Nyasaye ochopi. To wachno nigi tiende mopondo kama. Mon ariyogo ochung' kar singruok ariyo. Hagar en dhako mane onyuolo nyithinde e tich misumba, kendo ochung' kar singruok mane otim e got Sinai, ma en got manie piny Arabia. Kamano Hagar ochung' kar Jerusalem mandalogi, manie tich misumba gi joge duto. To dhako man thuolo ochung' kar Jerusalem manie polo, kendo en e minwa, mana kaka muma wacho niya,
In dhako ma migumba mane ok onyuolo, bed mamor, ting' duondi ko gi mor, in mane muocho kokayi, nikech dhako ma chuore oweyo nobed gi nyithindo mang'eny moloyo dhako modak gi chuore.
Koro wetena, un nyithind Nyasaye kuom singruokne, mana kaka Isaka nobet. E kindeno, wuoyi mane onyuol kuom dwaro mar dhano ne osando jal mane onyuol kuom roho mar Nyasaye, kendo kamano e kaka obet ndalogi. To ere gima muma wacho? Owacho niya,
Riemb dhako ma misumba gi wuode, nikech wuod dhako ma misumba ok nocham mwandu gi wuod dhako man thuolo.
Kuom mano, owetena, ok wan nyithind dhako ma misumba, to wan nyithind dhako man thuolo.